20 billion abụrụ ego ụmụaka, wele aka na abọkpụlụ ego gị, wele ụkwụ na abụzọlụ ego gị. Ọzọpụlụ ini ego,
Chukwu megodu meje egwu ndị ọma bịa, 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 Emeka, egwu ndị ọma bịa, egwu m, egwu ndị ọma bịa, egwu anyị, egwu ndị ọma bịa, anyị niile ọma,
egwu ndị ọma bịa.
Oge Chukwu kwulelugo, oge anyị elugonu, akwa mgbochi ekewago, Umuchukwu na mba niile, ka anyị were aka na abụ okpelega anyị, ka anyị were ụkwụ na abụ zolega anyị. Ọzọ pụlụ ini ego, Umuchukwu,
ọzọ pụlụ ini ego,
were ụkwụ na abụ zolego yi,
ọzọ pụlụ ini ego.
Umuchukwu Olisa dị na mba niile, Umuchukwu Olisa nunu bi na mba niile. Banu meji mi si, jenu keji mi, banu meji, kanu meja si na nunu.
Ija.
Onyo mato chukwu nu meji, Umuchukwu nu na mba niile.
2020, 20 billion. 2020 trillion. Chukwu ekwuko okwu na nwa mụ ya kpata ego, Chukwu ekwuko okwu na mma ebulu ike, nwezefu na mba, Chukwu gozielu mụ ụmụ Igbo niile, wele akwụ Elise Elisi gozielu mụ fawa, ka anyị were aka na abụ okwu ego.
Jabu mechi nune,
ka anyị ji ebulu ike,
sebu keju nusi,
egwu anyị ji asala ọkụ,
abụ mechi nuke,
wele aka na abụ okwu ego. Olukwu na abụ zolego,
olumejie,
egwu anyị ji asala ọkụ,
matasi n'ike si echacha,
ka anyị ji ebulu ike,
anụnụ mechi,
egwu anyị akpata ego,
mechi machi n'oge,
ọrụ anyị lụrụ ya kwụlelu ụgwọ. Ife ọbụ na mmadụ na-eme, ife ọbụ na mmadụ na-eme, imeta mma na ihe ekwudo mma, onye emeta njọ na onye ekwudo njọ, ọkụ ụbọchị aka ji oke mụ, nsọ ọkụ ụbọchị aka ji oke ya.
Ụgwọ elu ụwa na kunodu meji ọkụ, ụgwọ elu ụwa mejelu otu meje n'alụ si, abụ m ọgwụ a na-akwụ m abụọ, chanumenume, chanumejes, anumegiri, ego mmiri takata.
Ọda
amala,
Igbo laka na abụ Igbo lego, ịzọrọ ụkwụ na abụ ịzọrọ ego, ịmanụ ọkụ n'ilo n'onwe onye ọ na-eche, wele aka na abụ okpolo ego, ngwa ka anyị were ụkwụ na abụ zolee gị, otu o sole n'ụwa nye debe isi, ebido mmiri tụsi jezuru ike ahụ, onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ, wee kwu ada atụ anyị, na onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ, ọzọ bụli ini ego, ọzọ bụli ini ego. Onye na-abala kwụba igi mba, a na-abalụ nwa eze mba, Prince Datokash, Akụmkpọ ite ego,
akụba igi mba, chedu meju bisi,
inwelu satifiketi,
obi nwa,
obi
nwa na frivi,
akụba igi abịago,
chedu meju menu mesiri,
akụwela aka na abụọ,
kanu meju asị ma ndụ ndị dị ya,
a na-abala agụ mba,
kanu meju meju
ọchụmatụzi na m ebe nsibe teka, ka Chukwu si emelu m ife, onye ile m nọkata ọ dị kọnfuzu, Ekwa tu bondilom Iwe nanu me bondilom Bukati na Jakarta Obele mwe bala kweli selisi Ongolo nye malaka
Iwe krisyo nye kuja Iwe nananya Iwe krisyo nye kuja Otobu wananya Iwe krisyo nye kuja Agabano nanya Ege liche liche Otobu wanije mono
Chief Dominic Obasio Odogwa batago Odogune pempe na kuna wo Odogune pempe na panku Odogune pempe na Mumbai, India Iman odogu kuna wo Wanya mabiribo panku na nyeli loku government Yenugu state kiseja o
Wabele mwa munde silita Odogu na Mumbai Dominic Obasio One day,
respect Alusego na Malaysia Alusego na Pofla Odogu Onyoma keneri negoma Obodoke na Alusego Obodoke nike na Alusego Ogalanya ne mogo Alusego na Malaysia Alusego na Pofla
Alusego na Malaysia Alusego na Malaysia G.O.C. na ma Oso chuku mepe kutundia po Maduke jimajine Sinume jase majinu Janume jimajuke Sinume jase majima
Agulaka nana kwa imao
Akulaka na nokwa kele
Ongolo maru kongolege Onye ngolo maru konye ngolega Egumelwa na Dubai Kanje kene mwata kwa chaka Prince Osamuela lako Ojo vifo moko biao Onye mato chukune kene yo Ongolo maru kongolego
Ezudo Ezudo
Lakana
Ezudo
Onye chukwu ya gozi ko ya gozi
nuwa
onyo mato chuku nunu omo chuku bi nabani me onyo mato chuku nume omo chuku nabani me onyo mato chuku namunekini omo chuku bi nabani me
ngwa 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 emeka emeka onwa neku mananja Anu si wa belisi Me belisi eti nyonu Onu yokulu madoneje Onye geni fonu neku Anu wanku kanku Anu kulu mano bonu kulu njo Ebe megide popo Jesus Christ Kedu si maga madu mkua Anu yekulili Oke mku
Oke mku nelinu
Unyoma Ifa batago
O kife neti nife
Sam
Ida
Oko sisi
Oko sisi suochi
Ege lisi lisi
Ida
Obama
Ege liche li chachakata Obama Ife chite no gembo no livite O chendo Oku dini mbo se tu O
chendo
Oyi langa se mwa
Es your lion, Lodogu. Es your lion,
Lodogu.
Kenduku, Indonesia. Odogu,
Konyoma.
Nsuka, Kisete. Nenu, Kwezike. Oni, Chenu, Kwezike, Kisatasia. Es your lion, Lakana. Mwanu, Lakana, Pokolego,
Yumani.
Sabanu, Walukuna, Pokolego, ya.
Osopulinego,
eshalayo.
Osopulinego,
onwa.
Onwa tobile.
Onwa.
Kadumi.
Rukuna posolego.
Oyim na maletia. Iyi. Iyi na maletia. Jadumbe.
Lakana posolego.
Franco, he said, everyone is so making yo. He want to for you. When you call it, you naka.
He. Chadu Gilo. Oko Bumbo. Adri no Giti. Epo Giti. Esa na ya yo.
Kele kele keguna pa, yaka yaka ba bandijo. Kata kata keuna nu, zino kiti kiti kevi jagao. Oti wata niruni abagu, odumeje na sunonu na nanoa. Imane guani bugumwa, ntidi kana sa jopo, mubonye ndi mozi na guopo. Zulu gede na bugumwa. Mumba nyoma to chuku Mwana chuku eme kodu meja ima Umu chuku di namba nino
Umu chuku bi namba nino Onyo mato chuku nuno
Chuku eme kodu mekele ya ima
Onyo mato chuku nume
Onye kuno nyamu mabu wane
Onyo mato chuku namu nekini
Nekuna mumane ukafana